Kusota Kenya na kuweka kama competition, unaambia msee, hey, manze nimesota manze, sina pesa. Nakwambia hey, bro, kuniliko mi nimesota kushinda manze.
Kweli.
So guys, vile tumeambiwa tu na Fredrick, today we are talking about youth and money. Tunajua money is a very sensitive topic. Everyone is out here looking, chasing the bag, manzi. It is very important. It is a necessity.
Secure the bag.
Manzi, lazima tutafute hiyo bag mbaya sana. So Fredy, what unaweza niambia your first financial advice yenye umeipatiwa na anyone, ilikuwa gani?
Kuna advice nishaipatiwa, mwenye aliniambia, sidhani ali mean as advice, but later on nilienda venye nilikaa nikafikiria kenye ameniambia, nika realize hiyo ilikuwa actually good advice, na nishai mentioned before yenye debt inaweza kuwa form of saving. Ile in that when other people have your money, watu wenye unajua wanda kulipa, wachana na hizi deni zenye unapeananga alafu inapotea. When other people have your money, you have money to your name, but you don't have it on you, so you cannot spend it.
But unajua mimi nasema on your point, unaona hiyo hiyo debt nimepeana, unajua ni money yenye huwezi plan for, because huwezi jua if itarudi or haitarudi.
And unasema iko kwa watu wenye unajua itarudi.
Oh, okay.
So hiyo inaweza kuwa form of saving, unajua hiyo pesa itarudi, but hiyo pesa hauna at that time, but you have money to your name.
Okay.
So hiyo pesa hauitumi, hawezi
invest. Yeah, lakini unajua wewe urudishangi deni yangu wewe. Wewe hata nimeshachoka na wewe.
Mimi nalipanga deni, panaacha kumchafulia jina.
But anyway, mimi naweza sema tu like most of us, the financial knowledge yetu tunakonga nayo, basically most of it tume get either from our environment or from our parents. Ndio, alafu unajua parents wako wanakwanga wamekwambia pesa imekuwa mti, so you know, you possibly inafanya tu ujue like it's not easy to get money, but mimi naweza sema like
pesa.
Exactly, but mimi naweza sema tunafaa tutoke from hiyo financial scarcity mindset, una get? Because not long ago nilikuwa na a conversation na another friend of mine, alikuwa ananiambia like money is out there to be made, you just have to find ways in which unaweza create your dough, like sort dough iko, lakini atuongelee dough yenu yes na hizo.
COVID tu. Millionaires. Wewe unaona kama unakula pesa ya COVID wewe? No, okay.
Kwa nini?
Unasema ati pesa tutoe scarcity mindset mara sisi. Wewe tumekuona wewe.
Mimi kuna mingi bwana kula COVID millionaires sasa. Sisi ningekuwa Santorini. Ningekuwa Santorini tuko na dela tuki-expose watu na mahashtag Google za toboa. But anyway. So, as I was saying, so yeah, to get huko. So me, there's a sema very important thing yenye as a youth tunapata to embrace. Obviously tunataka ku live the life, unaona? We want to live the life in our 20s nini. We want to live the life, but there's a sema as we do that, a very important thing yenye tunapata to keep in mind is that we have to save. Na tunajenga hiyo 30% rule, like you save 30% of your income. Yeah, we have to save. Na hiyo savings yenye uko nayo, you have to be wise and make good plans for it. Because niliambiwanga mahali, like, if you don't plan for your money, someone else will. No. So, like, lazima plan for your money.
That's true.
Exactly. So, mimi naweza sema hivyo, lazima to save. Na hiyo savings zako, lazima ukuwe na a clear plan for investment.
Sijui kama ni mimi peke yangu, ama other people experience this. I have a huge problem with virtual money. Nikiwa na pesa, maybe M-Pesa, Airtel Money, ama kitu kama hiyo. Hiyo pesa yenye, it's not tangible. Kuwaste hiyo pesa ni rahisi sana. The moment niko na pesa M-Pesa.
Unajua, mi nikisha, tuseme niko na 1,000 bob, nikitumia so, ni kama niko na 0 bob. Jio dui nishanga, sijui aje, nishanga tu hivyo kwa hewa tu. Hiyo I guess ni kila mtu anakuanga ame go through it.
Ukiwa na tao, physical, ukivunja utafeel, ime reduce. But ukiwa na tao M-Pesa, utumie so, it's not the same impact.
So
kama nikiwa na pesa M-Pesa, kuna kitu tu kuna force tu inakuvuta kwa online shop majumba.
Kwanza unakwanga mtu wa online shopping hapo. Unaona
kuna kusurprise demo yako. Demo yangu sio. Mimi niko kwa market bidhaa.
single kwa market.
There's a slide for DMs. Naingia Jumia, Kilimall, wapi, unaanza ku impulse buy vitu zenye hata sihitaji, unaelewa? Juu tu niko na hiyo pesa kwa M-Pesa na pia nikitumia si feel ni kama na waste though. But yeah, it's not the same nikiwa na hiyo physical money. Mimi naona niko na shida sana na virtual money.
Sasa mimi niko na shida na physical. Mimi once nimevunja hiyo tao ni kama zote imeisha. Sijui kwa nini yangu inaendanga tu hivyo yote. Sijui inaendanga wapi. But sasa unaona hapo inatuleta kwa financial discipline. Lazima ukwenda hiyo financial discipline. Lazima ujue nikivunja hii tao naivunja for a certain purpose. Na sipai kutumia more than hii amount. Una get? So like hapo pia lazima tukwenda hiyo financial discipline and all. Yeah, na pia patience. Unajua pia watu siku hizi wanakongana hiyo hali ya kutengeneza do manzi. That's why kuna masponsor. Well, okay, not too, but that's why some people out here wako na masponsors, wako na Ben 10. Vitu kama hizo. Watu ni maben 10 rather.
Maben 10 mbaya.
So mimi nasema like, it is a process. Obviously at this age, you are not expected to have $1 million. But if uko nayo, good for you. So
awesome. Mimi nasema COVID.
Tucheza na COVID ujipate langata. But nasema hivi, yeah. So basically ni hivyo tu. Like it is a process. What people should be patient, especially guys our age. We are too quick. We want to make you quick money. No, which it's not possible. Na hiyo quick money inaendanga pia haraka, unaona? Haikawiangi kwa mkono, so. Nasema tu hivyo, guys should be patient manze. Na pia my notice, kwenda dunda sana. Especially kama una income, because mi kuna time manze tulikuwa nenda dunda manze. Almost kila weekend. Na razujo do ilikuwa. Yo do razujo ilikuwa inatoka wapi. Lakini saizi ningekuwa na udo, saizi ningekuwa ngana. Nasikia vizuri sana.
Na kuna na pia kwenda dunda na fuliza. Kwanza hii eja kwa access hizi loan virahisi, hizi loan ndogo ndogo, tao, tumbili, nini. Inakuwa encourage sana kuwaste pesa.
Mimi nakwambia, mimi naonanga fuliza ndio the worst mistake mtu anaweza make. Because unless ni an emergency, yeah? Unless ni an emergency, hiyo fuliza manzi ukichukua anga hivi, ni kama tu umejiingiza kwa a big trouble, a very big hole.
Na hiyo kitu, the moment ume opt in, hiyo fuliza kutoka ni ngumu, juu unaonanga, iko na some convenience, yes. Lakini pia inakuencourage tu kuwa careless.
Mineza, I can probably say manze maifuliza limit ni zero. Sijui kwa nini. So it is nanga duku ya mpesa. But one way or another manze fuliza limit yangu ina kwa zero. Another point naza sema ni for those wenye wanakafanya kazi, for those who have businesses, good financial intelligence, always pay yourself first. You get? Always pay yourself first. And how do you pay yourself first? By investing back into your business. I mean, if you have another business on the other side, by investing and also by saving, back to my first point of saving. Yeah, that's how you should be. That should be your main goal. Always pay yourself first. Alafu kusara Kenya na kuna kama competition, unaambia mzee, manze nimesota manze sina pesa, nakwambia bro, kuniliko mimi nimesota kushinda manze.
Hiyo ni kweli.
Sana kuambia, mazi, mimi nimezota kukushinda, hata ukuna mutisha deni, ni already ameshaanza kujitetea.
Isha kwa kompetisho.
Mazi, naweza end broadcast on this note. Basically, we should understand that life is a process and everything that making money is a process. And focus on assets, like our money. We should focus on buying assets and putting money in our pocket. Una get? Focus on deals that will
assets make in what you sense?
So unajua assets. So ukufanya business wewe.
Lakini unajua maybe kuna watu wajui. Unajua gari inaweza kuwa asset na inaweza kuwa liability.
Bedhe gari ina, kwanza umerudisha kwa point ya gari manze. Bila tu unajaribu nje kujionyesha na gari. Alafu na buy gari on a loan. Miss
so first of all you liability.
Miss buy gari. Okay, unajua ina depend loan na passive. Maybe kwangu itakuwa liability, kwa msemi mwingine itakuwa liability.
Because
if unanua gari, kufanya ikuwe Uber haitakuwa liability because itakufanyia yeah. uget donate put money in your pocket, so hiyo ni asset.
Yeah, that's an asset.
But for luxury hiyo ni sama wa liability, especially if always maintain.
Yani kama gari yako haikupati income reliability.
But unajua, first of all, unafuangali gari nini. Gari ni secondary need. So not always itakupatia hiyo income. You get unless
yeah, najua, but unajua kuna some extent yenye ni comfort. Juu kama tuseme wewe ni mtu kusave kabisa, unaweza tumia public transport. Hakuna kwenye utaenda yenye hakuna any other means ya transport ati lazima uwe na personal car. Unaona? So ni luxury to some extent.
Yeah, nakuelewa. Hii ni kweli. Sasa you know, go back to my point vile nimesema tu. Like for some people itakuwa luxury. Ina depend vile utatumia hiyo gari. Kama utaitumia za Uber, taxi, inaweza kuwa na asset. Kama utatumia for your personal use, pia unajua personal use yako, if inakusaidia na hiyo mobility, like if inakusaidia na mobility in your business, still ina put money in the pocket, so bado ni asset. So ina depend tu unafanya nini na gari. Exactly. Na ulibuy on what terms. Kama ulibuy on a loan, if unaweza kulipa, sawa. If itakuwa difficult kulipa hiyo loan, hiyo ni liability. You don't need that car that much. You get? Yeah, so mimi naweza sema hivyo, but gari ni mzuri.
Gari ni mzuri.
That why most people wanataka gari.
At times na emergencies na vitu kama hizo. Inaona itafika time gari itakuwa kind of a basic need for household, let's say.
As long as they expand the nini, the roads. Because see what it kikuwa na gari na barabara ni ndogo. Okay, makes sense. In a bicycle ama nduthi.
Amaje. Lakini mimi sijatambuanga nduthi, sipendangi nduthi.
Kwa nini?
Vibe yao zi. Imagine two accidents, sijui kwa nini.
Oh, na kuget. Unaweza anguka.
Nishai duna na nduthi bido. But wala, you story for another day. Mimi pia tutaongea siku nyingine.
So guys, we need to bring to the end of our episode. So basically, let's say keep listening to our episodes, manzi. As we said, share, subscribe. And also I'd say we have some things going on. We are collaborating with some people. We are also trying to get other people to collaborate with us. If you have anything that you'd like us to talk about, please DM us on Instagram or Twitter, and we'll be very grateful for your feedback. Thank you, guys.
Yeah.
And take care.
Yes, sir. Peace.